umzeke
kusesikhaleni
baba abenzani na
ukuqisisa Afrika
umzeke
kusesikhaleni baba
abenzani na
ukuqisisa Afrika
umzeke
kusesikhaleni
South Africa.
Come
say.